uyu munsi nifuje ko tubazirikana ariko tukongera tugasaba inzego bireba hano mu gihugu cyacu ko imiryango yabo inshuti zabo ndetse n'umuryango mugari nyarwanda ukeneye kumenya ese abantu bishwe baziriki bishwe nande ese abantu babuze ibirengero bari hehe kugeza uyu munsi imiryango yabo ikeneye kumenya aho abo bantu bari natwe inshuti ndetse n'umuryango nyarwanda no kugira ngo ndetse tunasabe ibyo bintu ntibyongere kuba mu muryango nyarwanda ko umuntu nka Vena umwana w'umusore w'imyaka 30 batubwira ngo yabuze umwana w'umusore nka Serime akicwa ku bintu bidasobanutse agatwarwa abantu bariba bugacya abantu bakabona umurambo we Onifasi twagira Imana abantu bakamubura ari muri gereza ni ibintu bidasobanutse ubundi bitagomba kubaho uyu munsi nk'uyu rero abari kugira ngo nyine tuzirikane abantu nk'abo ngabo twibutse inzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko mu by'ukuri twari dukwiye kubaka u Rwanda umunyarwanda wese yisanzura mu gutanga ibitekerezo ntazira ibitekerezo bye umuntu niba akorewe urugomo yishwa afunzwe aburiwe irengero agahabwa ubutabera bukwiriye
muri inyandiko wanditse ku gitangazamakuru cya Jazira uravuga uti inzego z'iperereza nta gisubizo ziratanga kuri ibyo bibazo ariko mu by'ukuri ntabwo bivuga yuko zitabikora iperereza ku bwawe wamaze kwanzura ko byarangiye zatereye hagati mu ryinyo
hari n'igihe nigeze kuvugana nabo barambwira ngo no muri Amerika ngo hari amadosiye abaho ngo akarangira ngo abantu bapfuye batamenya babishe bikarangira abantu bazimiye nta babishe ntabwo icyo ngicyo ari igisubizo umuntu yakwicara ngo yumve kimuhaye amahoro yumva atuje nureba igihe abo bantu bazimiriye ni hagati y'imyaka ya 2017 na 2019 abantu bane barabuze abandi bane baricwa hanyuma ukambwira abantu bose ugasanga ni abantu twakoranaga twari kumwe mu ishyaka rya opposition none se ko nta wundi muntu wo mu ishyaka ryo ku butegetsi wigeze agererwa ibikorwa nk'ibyo ngibyo by'urugomo niho twibaza niba rero ari ibikorwa byibasira abantu bavuga n'umwe n'ubutegetsi niyo mpamvu tuvuga tuti ni mudusobanure kuki ari twebwe bibaho byonyine birumvikana hari n'abandi bantu bagiye bishwa cyangwa bari kurengero ariko njye ndibanda kuri abo bantu noneho n'ibyo byagiye bikorwamo ugasanga ari ibintu bidasobanutse nyine mpamvu twedusaba ntibadusobanurire hakenewe k'ukuri kugaragara niyo mpamvu uyu munsi bw'uyu muryango w'abibumbye wawushyizeho kugira ngo mu bihugu byose hakirimo ibikorwa nk'ibi ngibi bihagarare kandi abantu bajya bamenya ukuri kubyabaye
muri iyi nyandiko nanone uragira uti ndahamagarira leta yanjye gushyiraho komisiyo yigenga y'iperereza ku mpfu no kuburirwa irengero kw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi harimo inshuti zanjye n'abo twakoranaga ushingiye kuri iyi mvugo birasa nk'aho nta cyizere ufitiye inzego z'ubutabera z'u Rwanda Madamu Victoire
reba ibintu byabaye mu mwaka w'ibihumbi 2019 kuva 2017 2019 kugeza uyu munsi mu bantu umunani habuze abantu bane twagira Imana Boniface Ndereyimana Eugene Iragene Rimine na Vena Bayisenga hicwa habarugira Yohane Damasene hicwa Anselme hicwa na Siridiko nibarindwi muri abo bantu bose nta muntu n'umwe nibura inzego zifite mu nshingano zishobora kutubwira ngo nibura uyu nguyu umwe dore uko byagenze ntabwo niyo mpamvu mvuga ntabwo bikwiye ko abantu bapfa buhere bikarangira gutyo nta nubwo binahesha isura nziza igihugu cyacu ntabwo byaba byiza nibura bavuze bati uyu nguyu dore icyo twamenye uyu nguyu ariko ntabwo bashobora kumvikana ko mu bantu barindwi haburamo nibura naka imwe n'umuntu umwe bashobora kuvuga bati dore uko byamugendekeye Siridiyo yishwe saa kumi abantu bari aho ku bitaro abantu bareba hanyuma abantu bakambwira ngo ntabwo tuzi abantu bamwishe kugeza uyu munsi inzego z'u Rwanda tuzi uko zikora zishinzwe umutekano polisi inzego z'iperereza ntabwo kugira ngo nzumve ko izo nzego zose nta n'umwe urashobora kugira icyo ashobora kutubwira cy'ukuntu Siridiyo yishwe ku manywa y'ihangu Anselme batwaye muri gare ahabona hanyuma batubwira ngo nta muntu n'umwe ugeze ushobora kumenya uko byagenze ntabwo ibyo bintu byumvikana
none se niba ari uko bimeze urumviye komisiyo usaba uvuga yashyirwaho n'abandi yagibwamo n'abandi
ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwabishyiramo bugashyiramo izo nzego zose zinyuranye bakareba bagashyiramo ariko icyo dukeneye n'icyifuzo ntanga nta nubwo n'abategeka aho bagomba gushyiramo ariko nzi ko dufite abantu bafite ubuhanga mu gukora iperereza ku buryo bashobora kumenya ukuri kw'ibyabaye bagafasha kumenya umuryango nyarwanda ndetse n'abanyiri umuntu akamenya uko ibintu byagenze
ariko abo bahanga uvuga nibo bari mu nzego z'iperereza zirimo zikora ubu ngubu urimo kunenga ko ntacyo zakoze Madamu Victoire
icyo nsaba ntashyirwa komisiyo y'umwihariko doko sinavuga ngo ndibugende mbaze ribo gusa cyangwa ndibugende mbaze polisi gusa cyangwa igisirikare nibashake muri izo nzego gukoresha tu bashyiraho komisiyo ishinzwe gusa nibura gukurikirana abo bantu baburi birengero kugeza umunsi batigeze bashobora kugaragara ahantu bari abo bantu bishwe bitigeze bishobora kugaragara kandi batwaye ku manywa y'ihangu bavuge bati none ni ikibazo tugiye kubonera igisubizo niyo mpamvu navuze ni kubw'ineza y'igihugu cyacu kugira ngo isura yacu igaragare neza kubw'ineza y'igihugu cyacu niba niyo mpamvu mbasaba ngo babikore.